nifanyeje dunia, e Mola wangu mama, nitamwomba nani msaada anisaidie.
Yeah.